professional. Waku handle the way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carigo. Kidogo changu no chako, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Masheri koko, kwa baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Paranawe, paranawe, I want to see you dance. Paranawe, paranawe, I like the way you dance. Paranawe,
sokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota? Panga boy changa JJ yokocha.
Wanimaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimeshapenda sijui kasoro. Jireme, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe.
Katamu mina kajua uwa. Na kanavojisha uwa uwa.
Ulimi pipi
sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa.
I want to see you dance. Paranawe, paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe.
Check you wanna on a wave.